studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe jamale modo de ngone bete altinere no kay go lewru decembre hitande 2020 yamdo jenna jabbure ke silimaji sappo didi husman nyaali pulle kabaruji do nujire to boggi jande to dabareji tabagol état d'urgence wana ko nangi hakkilo nantinobe kabaruji sini de bale mbi dabarende ana yaba hakkeji halde ko yidi e nantinde kabaru Amnesty International hakkilo modu yo fa himbe kebe cellande bamira kaltidal hakkunde INTM don fedde dental gollobe mali e lamu o jokkina altinere handen de joda halaji ngadan jaggal ko fedde de wadi murtere golle balde joyi ono jaleni lanandirde fewde e kasaraji e tidal laaji dum wonno faanda jandende kuraruzu mali wadani ko yata nantinobe kabaruji noko yontere jabbenende yodi woni sembe kabaruji beta ko bismillah modon heda studio tamani lamu ko be lamu hakkunde job ami dabar aswer yabbenende wadde état d'urgence balde sapo li mali fu e mangal mudon de dabare bamande li batu conseil des ministres faanda mudde e gouvernement o yo be tudde daranade fa himbe e jawdel mu ben kebande na ko état d'urgence ana wada wattu fu illa hippongo jaddin ko be wada du hotel radisson do bamako do li lewru novembre hitande 2015 fa be dodo no famke den alicisse
les lettres monel di gouverneur préfet sous préfet lendi kanko liet colonel Abdoulaye Maiga o holiti wiide bande nyaloma hande yimbe kuma ni be denagule leedi ni ana waawi yaade to homo fu jamma ila nyaloma ministro holiti wiide e be baawi haybude yimbe la jottinobe kabaruuji do beeme ande hande kaalobe radioji tele fa yotto yimbe gadobe cinema ka yimbe le be golle mu en woni jalnude be do kejaabe leendi gombe le region haydi ana waawi bamde dabere fu mo be jidi kaybo bindidi yimbe be neldondirta na hedaade haalaji de yimbe be haldata no laabiri e be baawi hedaade homo fu tele fon mudun ko hallata e goddo na bindi dibe neldondirta le juingol état d'urgence o le lendi gouverneur préfet en awawi uitude na hadude fey ya warta yimbe moblaji le nukule yogaje fa yetto lernga yogaji na hadude kasendu neddo fu gondo to jiddo haddebe wadde golle mabbe no be jidiri dawol yare nukule yogaji kawrte majiredi ana wawi hadede couvre feu ana wawi juinede horebe lendi ana wawi nangude neddo so juina dun e galle mudun na udda dun tay wala le wisaria so jure ministre kumani do margal leendi dido dabreji heedi waran uitude hakkengaji bibbe adama en pelle kumani be hakkengaji bibbe adama en fa yotto yimbe la jottinobe kabaruji ka dido dabreji kesi bamaadi ana wembi dum en
le bale nantinobe de kabaruji ana metta hende dabre hende be bi walda e sariya de gouvernement am hiddude hakke halde ko yidi gouvernement o wi horanko nantinobe kabaruji kala ta fu dum wonno ko kanyum en du bi walda e hana walda e sariya do be kalidun alan kenya le ko be njuddi bato hakkunde mabbe nantinobe kabaruji bamde dabere wadde nyalom immadara wajimbinde teddingol halde ko yide alicisse
e jure pelle kumani be yottinde kabaruji le leedi ndi yottinde kabaruji e hakke mo dewtere saria noga e joyi lewru fevrier hitane 1992 fa yotto sarti lamu hakkunde ro darani horebe pelle jottinobe kabaruji di ka holiti wiide dabereji kesi bamadi le état d'urgence o wana dabereji jabbentedi banjugo dante horejo urtel an kono hokkude hore mudun yamirore haybre yimbe la jottinobe kabaruji habirta nyaw coronavirus o rafi holare gondo hakku yimbe hande o ana wawi yuppude homo fu landondirde do nafa gondo dido dabereji uitoji hakke ngaji bibbe adama en fa yetto yimbe la jottinobe kabaruji di fa wawde fewde e dido dabereji uitoji hakke ngaji bibbe adama en horebe pelle kumani be yottinde kabaruji ka holiti wiide e be anni landinde majere mawnde le balde sappo joyi ngarodde fa be tewta sarja darantodo hakke ngaji yimbe le jottinobe kabaruji di draman aliou koni horejo maison de la presse mide hakkunde leede gonde le aduna hande to juccinobe kabaruji jukkete miden jidi jukkugol yimbe le juccinobe kabaruji di motta miden jidi hebude sariya keso dokko juccino kabaru fu lawol tewtude kabaruji laudi nafoji yimbe mide anni beedude immadaraji de min gondinodi de odo wakkati yalla mide keba dewte sariyaji kantidi mawdi faaba de men golle amen
fade
nden horebe juccinobe kabaruji di ka waran fa yida altinere noga go lewru décembre e ministre kumanido margal leendi ka e ministre kumanido yottinde kabaruji do leedini bangal ido landi
e bare kuma ne da keje himbe di WRG anakada himbe wadde ko jidi en fu e tawede e wi Amnesty International bami di WRG do wi defa himbe ke bande nago nyaw coronavirus o lañ glumu dun sakke ka ko late fu pati lam o wada sembe do wajin binde dun ke de ko madame Ramata Gisse directrice executive Amnesty International Mali wi Alice Cisse.
Tabereji kesi pama di songonga o ana uita hakki ngaji bibbe adamay ngasomin ewi leedi ni no wordini le milodian edum fanni sabi le moddere homo fuudum wadira ga minen komi kuli woni fati yido tabereji lato sababu e jude yimbe kumanibe dena gule leedi di bonnude hakki ngaji bibbe adamay hono komi tayki arande ko wattu no kuvru fe o jinaani le odo wakati yimbe faa he wonto be hakki mu en bonna won yimbe yogabe horbe yunki mu en heddi hen dido dabreji kesi ju inadi an haani teddinde hakke ngaji bibbe adama en e di kani haybede dum
takira be ando di kabaru fodo baa hebude do bembe ande de do hello amen Facebook e Twitter ono jalleni lanenderte fewde e kasaraji kanya e tidallaji dum on vanda jande balde tatinde kuraado Mali wadani ko yata nantinobe kabaru jinno gayo hawrbe hen be juri Bamako kanya e region Kulikoro Sisili be cubi yo cisibe cubi ande jande ana darnde jalleni le wattu tidallaji bangal neda ko fabi duren fam keden alisise
Dedo jande anya mudu woni martinde kumpa rewbe worbe be golle mudu en woni yottinde kabaruji do hono be bay wadde fam jottina kabaruji laudi watu no tidala wodi lewi landin be jandene anya mudu woni kasen martinde yimbe be kumpa do hono be bay wadde fam chakko kutteje mawde samune do mabbe watu no tidalaji wodi Ismail Haidara horejo sudu jottino kabaruji le fedde kurawruji mali sumidiwi leedi ni no wordi de nyawo e dalaji goddi homo funo melirtan gollirtan min tanki ke wiide so kabaruji laagudi hokkaka yimbe le gombe le kreduji di be mbawa tabude dino mojiri o do nyaloma arande walli men famude darne ko kura rouge jogi le leedi malini beedade dundu o walli men famande darne ko rewbe worbe jottino be kabaruji jogi wattu no tiddalla woji non hodi tiri wiide yimbe jangintebe min ka miloji andu kura rouge waran waito sabi mi hebi famu do hono jittinira mi kabaruji wattu no tiddala wodi so hande bettike min gara min gollida yimbe be fu fami anda hono mi kani wadde kany hodu mi kani waytidde dono mi jottinirta kabaruji amen di wattu no tiddala wodi di kriduji di sagal nyedo jande ko yottoto rewbe worbe nogay be golle mudu en woni yottinde kabaruji warta fa janginale hitane 2021 non holitiri wiide horebe kurawruji no leedi malidi
kaltidal hakunde INTM on fedde gollobe Mali e helam o jukina altinare handen tiagal ko be darne haddu aljumar jabbenende fu e tawede andimbe kabaru politique kuliti wide de rural ana way wadde sini homo fu e mabbe fami kabaru no leedi meden di wor handen ni kede ko sekna Amadou Tidiane Sewi Mariam Kamba Keita do fakitango alisisi
homo fu ana hani sawrade seda be tawta kongol lobbol mawdo battondirde be fedde INTM ne du won ko hani jabbude yoppude ne ko narata ko leedi di ana le tiddala mawdo ko wana hande so ayida yimbe wada immadaraji nara hakke ngaji mu'e andu wonko a hana jabude wadde min nani wiide horejo lam hakkunde le gondo to o hokki horem hakke ngaji goti ko horejo leedi kiddo ibeka hokki no horem premier ministre mako odu le darde wotere woni so ono o miiri leedi ni wala bawde de inagol du ana suudi fa heewi kambe hani hokkude misali lobbo
kabaru nyaw COVID-19 alanke nyi nogay lewru desembre hitane 2022 kanan ko be dotare en kollitivi de himbe nogay e jaddon wobbe woni be nyaw o nangi didon ciwi chapande nay e go wonno santanabe ko na le leedi me ndi wadde handem be o nangi yo ujinaji jeegon e chap ujinaji jeegon e temeder e chapande jeno e go santanabe ujinaji taton e temeder jeton e chapande jeno e jeno yube teme didon e nogay didon kerde na joni kabaruji akti COVID
So tawi ada wawi heddade tawi a fofay yude toppere a warde e be e nyoyude do video a andan so tawi nyaw coronavirus anema na so tawi dum wala ima ngodo bataki fetchama sanne do bembe ande kesse tama yo gonga non professeur Dauda Kassoum Menta duke ande nyaw coronavirus le leedi Mali ana famina men do majuna le hejo acti COVID hande
mi fama ko sabide ana hakkilo himbe wide nyaw o buytege sin en dari do ande kesse woni ko pawtede ko adnar ndufu reeru du mudum famu nyaw o nangi tawta sawrede nenno be mila be ima daraaji baye wadde fandare yalla nyaw covid o won e neddo won himbe yoga be wonto atama won e mubbe wala fuko matata nenno himbe be woni mubben taygito atama won alhali ko matte mubbe watde mila nyaw coronavirus o won e doktor e mbawide yalla nyaw o won e jomu na wala be ganno dango e himbe famudo ko holaage hore mudum fu yotto laboratoire ngaji dara yalla kanko woni e mudum jabuji ndokketedi laboratoire waawide jomu yalla nyaw covid 19 o won e mum na wala
kedjado suudu dokotoro an songo hoki alkamsare jabbinde maska ujunere sukabe darani be imma daraji le janyelindi be sukabe dokki adi wide be tinnoto faminde yimbele do nyaw coronavirus rotary club gondo burem hoki alkamsare sapo e jetti lewru desam hitano 2020 suudu dokotoro nokku o kake denoji yimbele e nyaw coronavirus kake lotirde juude e sabune gel hydroalcoolique kany maska ngaji ngonno hen fanda munno yo wallude suudu dogotoro o daranaade kabaru tabugol dabareji cenan kambar nyaw coronavirus hettinen joni lamdi keddotobe men yo dogotoro kojo Hamsatu Cisse dukke ande geeti nyawuji jaboto dun
dogotoro kama kubu an wala latade sababu nyaw covid 19
mi anda ko sabe de be jabay on kolitama wede ngi nyaw o le kine o takkoto le goddugol kanye le hunoko dun sabe de sini on darete yalla won e jomun kudi wonton di gattete e le kine jomun nyitte gon hen itte ndare yalla ngi nyaw o won e jomun na wala wede nyaw o an tawe do kubu dun wala fu tewtugol ko wada do mudon tafon
yo do timata hejo acti covid hande pati jegiton yalla o don rena ko yamun tabbe bajuji dokotoro en
studio tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe
sakirabe kabaru ngon ile region ngaji meden de suko gato mbaro dubi jetti hande ke do kasara lawol aljumara jabbenende to tijimiji to le lam an songo ibi sedi be karnga be pamarel gotel yuru no ngel gaaw kanyum gompini suko o de tutan no jabbade do lawol gol himbe tombe kolitiwi de neno suko o te mudun nabama te mudun kanye e mube ngel fu nabama gendarmerie asawere jabbenende to machine to jande timidon jande suka be ardo en de programme de gouvernance locale redevable PGRL wadi le balde tati hawrbe hen be kullitama hono nawtirto bembe ande de no mojiri hono duba mirta hala yeso himbe hono latirto ardo en lobbo ko wawi ko mbayi wadde fa darno yirwere nedda ko e kabal nokuji mubben PGRL yo jawdi ni ambassade pays ba itti sakirabe do kadudi kabaru tika andon de do mbayi hudi di fu do www.studiotamani.org do mbayi du nodre do numero via mo 37 321 wassalam